ufite nka telefone nk'umuntu yarabikuje nk'umuntu runaka muri inshuti akamubwira ati enda mpereza ya mesaje wabikurijeho yamara kuyiguhereza ya mesaje nyine ukayohereza umuntu nk'uko umwohereza isanzwe.
Ni bamwe muri abo 24 beretswe itangazamakuru kuri uyu wa gatatu aha mu karere ka Rusizi baragaruka ku buryo ibyo bikorwa by'ubwambuzi bikorwamo.
Byemera ko yagusubiza akayagusubiza ni umuntu wene 196 n'undi wene 39 nundi na kwa mirongo ine n'umunani n'amafaranga nari nibye kuko nibwo nari bitangira twabonye nyine akazi kanze ibintu byose bipfapfanye tutavuga telefone mbitangire n'abatwagendanaga nyine bamwe na bamwe bagiye Kigali bambwira nyine na baribyo bakora bo baza kwigira Kigali kuko bari bagiye maze kwimenya nyine
bamfashe simukadi barambwira ati urajya uhamagara nimero numva iciyemo uyandikeho cyokora mu gitondo twebwe urajya uziduhereza turajya tugira uko tubyigenzereza wowe uraza ubona ku mafaranga n'izi zaba byaciyemo.
Twagagiye twicyo gihe twari bane tugira umuntu amafaranga 1,300 twaje kuriya dusubirayo tugenda umuntu niba ari amafaranga 90 nayo ngayo.
Igisa nk'ikidasanzwe kuri aba bose ni uko bafatiwe mu mirenge ibiri uwa Nkungu n'uwa Nyakarenzo yombi y'akarere ka Rusizi kandi mu bihe bimwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko mu kubata muri yombi haherewe ku birego rwagiye rwakira ariko no ku makuru yatanzwe n'abandi baturage bo muri iyo mirenge. Bwana Murangira Thierry uvugira urwego yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu byo bakurikiranweho harimo no kurema no kujya mu mutwe w'abagizi ba nabi.
Ibyaha bibiri cya mbere ni ugushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, icya kabiri akaba ari ukwibeshya ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Iki cya mbere cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi gihanishwa ingingo 124 ibihano byayo bikaba biri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10 naho iki cyo kunesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bigaragara mu ngingo y'ijana na 124 n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange cyo kigahanishwa hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3.
Mu gihe harimo abumvikana bemera ko bakoraga ibyo bikorwa by'ubutekamutwe bagamije kwambura abaturage utwaba ariko harimo n'abavuga ko ntaho bahuriye nabyo ndetse ko bisanze bari mu bugenzacyaha.
Njye ni ukumbeshyera nyandu nari ndi nakoreraga baraje mu gitondo abadaso barambwiye ngo nimfungure ndafungura maze gufungura binjira mu nzu baraseka barebye abura nta muntu n'umwe urimo baramubona inshuti bose bangera kunshaka ngo arebe ashaka kumbwira ndagenda ngeze mu kagari ngo nininjire nuko nageze aho ngaho.
Wahakoreraga icyo ho
twacuruzaga alimantasiyo barambikira nta nubwo nari kintu na kimwe mbizi yuko ni nubwo nari nkihagera ntabwo ngo ariho kavukire yanjye.
Ibi bikorwa by'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga biravugwa mu mirenge ya Nkungu na Nyakarenzo n'ubundi yakunze kugaragaramo abandi bambuzi biyita abameni. Abo bakaba babeshya abo bahamagaye kuri telefone ko batoraguye zahabu hanyuma uje nk'umuguzi wayo bakamuhangika icyo baba bita zahabu nyamara ari ikibumbano cyo mu isima n'umucanga. Urwego rw'ubugenzacyaha rugasaba abaturage kuba maso ndetse no kubafasha gukurikirana bene ibyo bikorwa by'ubwambuzi.
Kugira amakenga niba hari ugusabye bohereza amafaranga bandushishoze koko urebe ko aya mafaranga ahari. Ikindi noneho ku buryo bw'umwihariko ubutumwa twaha aba bantu ba Rusizi Nyakarenzo na Nkungu ni uko abaturage baho n'abayobozi bagomba guhaguruka bakarwanirira abantu babandi bisizima. Ibyo byose ni ubukangurambaga bugomba gukorwa ariko iperereza rirakomeje no mu gihugu hose kuko hari n'aho baba bafite bakorana mu gihugu hose kuko ribo ntabwo izagahoka ntabwo izatezuka kurwanya abantu n'abangaba.
Uru rwego ruvuga ko nubwo mu byaha rukurikirana iki kibazo cy'ubwambuzi bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga kitari mu bizi imbere y'ibindi kugeza ubu ariko uko imyaka ishira bigaragara ko kigenda gifata indi ntera. Nko mu mwaka w'2018 imibare y'uru rwego igaragaza ko rwakiriye dosiye zisaga 740 zerekeranye nacyo mu gihe mu mwaka ushize wa 2019 ho rwakiriye izisaga 760. Denis Socre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.